This is an MUT Radio podcast.
Today we're having the USAF Supported Language Resources Audit interview. It's going to be hosted by MUT and co-hosted with Sadila. And I'm chatting with Dr. Buye Makanya, who is the MUT representative. Someone, Dr., welcome to Ihlanganani Meditation on MUT Radio.
Sanbonani, MUT Radio. Sawona Lusanda.
Thank you. So let's get into the conversation. On the 4th of August, the MUT is hosting a language resources audit. Please explain to us what is this audit and what are the objectives as well.
Thank you very much. As MUT is one of the 26 universities, public universities in South Africa, lapha eMzansi, siyona ingxenye njengoba siyisikhungo sinyuvesi ephakeme lapha KwaZulu-Natal. Ikhona indaba enkulu ephathelene nezilimi ukuthi siyayisingatha, siyayi embrace i-multilingualism njengemangosuthu. Sayamukela sina lapha ulimi lwethu esilisebenzisayo, sebenzisa isiNgisi, ama test masihlola abantwana, ama exam. I-language kushuthi ulimi lwe-business ne-administration. Kepha ngoba sisezweni lasemzansi lakhona iy'limi ezishumi nambili, sengeze lolu olunye okuthiwa i-sign language. Qala bekuleven languages that were previously marginalized. Asatsho manje ukuthi are previously marginalized. Sesithi sikwi-development siyaphambili. Asabheki lasuka khona. La sasikade sihlumekezekile khona. Ngizozama ukuchaza la, ngicela namukele ukuthi i-Department of Higher Education and Training ephethwe uDokotela uBaba uNzimande umphephethe, Dr. Blaise Nzimande, DHET, iyona eyangemela zonke izinto nako konke okuyinqubamgomo. Kusho ukuthi i-Higher Education Act yethu number 101 of 1997. Sine language policy framework for public higher education institutions. It determines in terms of section 27 of 2 of the Higher Education Act 101 of 1997 as amended. Okwethuke njengeyikhungo kumele sibe no nendlela nama policy kusho ukuthi inquba mgomo esupporta le framework. Iyasinika kumgaqo soseke ukuthi senze njani ngolwimi. Sikhumbuleke ukuthi ilimi sifundisa ngazo. Noma ngabe science, noma ngabe ubunjiniyela, noma ngabe humanities, sisebenza ngaso isilimi lesiNgisi. OlesiZulu siyalusingatha ingakho silapha namhlanje.
All right, so thank you, Dr. Buye Makanya. Please tell us more about Sadila, the center that is rolling out this audit project.
Ngiyabonga. Isadila yona ke eyenza ukuthi sibe la namuhla, kodwa kukhona nomunye umgaqo siseko ovela ka USAF Universities South Africa yona ethi kuthina asebenzisaneni sibathathu, ithina uYusuf, uMUT, uSadila. Kodwa futhi ngaphezulu kwethu siMUT kukhona amanye ama university awu 26. Thina ke nathi siyona i-higher education institution elapha eMlazi eKasi esithi asiyeni phambili uma ngabe umphephethe ethi kithi na indlela.
Please take us through, Doctor, through the audit program. What can be expected by the staff, the management, and students partaking in this audit?
Kuzoba khona ama session amabili. Kushukuthi ngomhlaka 4 August sizobe sine event lapha eMangosuthu e Dr. Pixley Seme Hall. Lapho sobe sisingathe abo ozakwethu bevele ePitoli bezosihlola ukuthi simi kuphi njengamangosuthu. Njoba simile njengamangosuthu siyisikhungo sithenjiwe ucwaningo nalo ngezilimi odithi le. Izohlola izinto ezithize. Ukuthi izohlola ngoba ivunyelwe ikhulu zethu, ivumelene futhi nohulumeni ophezulu ngoba kumele sibonakale ukuthi senzani nanokuthi siyapi. Kuzoba khona ama session amabili yasekuseni, eyayikhulu executive management senior management, ne middle management ne staff esizobe sikhona ngaleso sikhathi. Bese kuthi ke eyasemini eyabantwana abafunda kulesi sikhungo. Ngiyabonga.
All right. What does the actual audit entail? Kuzabantu belindele ukuthi yini abazoyithola khona, and who exactly are you calling for as participants, and what can they expect as well?
Okushukuthi abazothatha inxaxheba indawo kuloko abantwana bethu bazobe be 50 kepha bazoba bentambama bona emva kwemini kuzoqala oza kwethu kanye nabasiphethe ikhulu zalapha executive management nesinya okwama deans abaleke kakhulu ngoba ama deans ibona abaphethe ama faculty amathathu eye science u professor Kupusami kube eye humanities ekuthi management sciences u Dr. Ntshangase kube yesithathu u Dr. u professor Bakari leyo eye engineering okushukuthi bona bazosiza ukuthi ama head of department ama abaphethe zona yona le ndawo sikuyona abaphethe ama department bazositshelela ababozwakwa ukuthi nakho sekufikile nayo intuthuko sifikile ngoba ukuthuthuka kwezilimi ukuthuthuka kwabantwana bethu umuntu edidekile ku engineering concept ethize noma itemelisha angalazi ku science noma ku mathematics noma kuyiphi nje umkhakha uzobe sekubalula thina sifuna nje ukufacilitate understanding okwamanje asikazi ukuthi kuzofundwa ngeZulu ucela nikubambe ke lokho balaleli akusikashi ukuthi kuzofunda ngeZulu sizenza umhlahlandlela ukuthi siqhubekele phambili ngiyabonga.
What is the state of readiness by MUT to host the audit, doctor?
Njengamanje sizimisele kakhulu sina ma platform ke ethu nathi nje yokuqala yi platform yethu iyo le umsakazo esinawo ngaphakathi esikhungweni semfundo ephakeme iMUT radio sisebenza noza kwethu umphathi omkhulu usina director umama Mbali Mkhize sisebenza naye noza kwethu sisazohamba kuhambo ngoba njoba sithesa co-hoster co-hoster kanye na usadila usadila ke yena usebenza kakhulu ngo digital resources kuningi sizokuthola kunabantu ababacwaningi benze kakhulu asizophindaphinda to avoid redundancy ne duplication osekwenziwe kwezinye ikhungo sizoncela kubona oza kwethu siyamsana nabo uba ready kwethu ingoba I support executive inkulu I support yesina management inkulu neyoza kwethu bonke kushukuthi imkhakha layo academic no non academic kushukuthi lapha abanye bawo admin lapho abanye bawo support staff siyabonga kakhulu ngoba la kuzosisa kutheni si decolonize kanjani curriculum siya kanjani ekutheni la sikhona esasibekwe khona abamhlophe ngelele sasikhathi sokhokho bethu siqaqa kanjani ingqondo yomntwana omnyama akwazi ukuthi ayeka medicine noma ayeka engineering noma yephi kodwa ebefunde ngolimi al understandayo aluzwayo ngoba into ebalekile ukuthi uphase uye phambili silana njena ngoba abantwana bangeni bephase kumatikuletsheni mse bengaphakathi siloko sikubiza ngeepistemological access ba accessile ungena ukuadmit ake sitholeni ukuthi siyenze njani ukuthi bathole iepistemological success baye phambili baye emsebenzini bacwaninge benze ongaphezulu kwaloko kwenziwe ngoba bebukile ukuthi hayi la kuneyikhala kunamagephathize kushukuthi usadila noma ngosuthu bahambisana kanjalo futhi usadila unokuningi esokuncela kuona ngoba uliminingi imultilingualism iyona esingayo sifuna ukuthi singasale emuva siyabonga
thank you
this is a MUT radio podcast.